Wanakuwa wamechanganya kwenye bia, wanakuwa wamechanganya kwenye pombe, wanakuwa wamechanganya kwenye bia, ali ya tu, wasuna ona na wapita, wasuna ona wameka, wasuna ona wameka, mwalisema natupita, asambona wameka, mwalisema natupita. Asa mbona wamekango vibaraza ngosema vibaraza vibaraza nakupenda dada zao vibaraza vibaraza ngosema vibaraza vibaraza nakupenda dada zao tete panga la moto washiki watoto panga la moto washiki watoto wanatudisi weko mbe machoko wanatudisi weko mbe machoko
Gaddafi, Connelly, Ndogo Asrei, Dastani, Uswambuzi Chanki Mdori, Octaviani, Usauri Kapo Chamduda, Slopu, Bobby Kimage, Msabini, Nakubali sana wanangu Msabini, Msauri Kaponye, Mnakumbuku hapa duniani ujue, Sopo Waponye, Mwatupa usio, Poa tu, Nyumbani sasa Mason, nakubaliza Shebi Mjalana, Jabiri Ali, Matuidi, mdogo chogo japo mjeuri.
Chunky supplier, supplier.